bumbucha, bum 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 bumbucha, ya ya ya, hey hey hey, bum bum bumbucha, tuna kulala paka tuna kucha, bum 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 bumbucha, ya ya ya. Okay, hands to the kimbo, shake it your kuno, bumbu chapaka, santa rise on chezelo wimbo, flavors a limbo, I make you feel so riso, chezo bumbu cha, banjuka, mikono na kichwa hebu zote rusha, kwani ni wakati wa mizinga na maziga zigijigaza na zote vazi bumbu cha, to the left, tuna skip, tomorrow, tuna ruga ruga flow, tuna pende ratu, on the right, umejilila madu, tuna vuda shisha, pembe ni na tiketu, baby, mina penda lako rasa, keuka sasa, tucheze raga siyo salsa. Maybe unapenda ga anasa, twende Mombasa ule ugali na makasa. Bum 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 bucha, hakuna kulala paka kuna kucha. Bum 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 bucha, ay 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 ay. Bum 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 bucha, hakuna kulala paka kuna kucha. Bum 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 bucha, ay 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 ay. Tokia kuwa msha, na tumerudi tena joku wa rusha. Tulia wana vile nita wa rusha, na hii ngoma inaitwa bumbucha. Itakuchanga msha paka kuna kucha, juu hapa ni kutesa paka kuna kucha. Say boom, boom, bumbucha, hapa hakuna ambaye atazusha. Ah, niaje mrembo wacha kula kucha, utakunywa kilevi ama bambucha. Umekuwa ukiniona unajificha, sasa vile tumepatana situpige picha. Kisha turudi ndani tukajirushe, ujitingishe na mimi kuchike. Asubuhi ikifika ni kusindikize, ni kusindikize. Bum 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 bucha, hakuna kulala paka kuna kucha. Bum 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 bucha, ayayaya, hey hey hey. Bum 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 bucha, hakuna kulala paka kuna kucha. Bum 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 bucha, ayayaya. Unasema bumbucha paka kuna kucha, watoto wadogo washatoa makucha. Yani kila mmoja anainuka, cheki vile kumizinga. Watu wanaruka, kuna paga wisha, hakuna mbe chini ya mekelisha. Tunacheza na hela, hatujivungi. Shakinyama, shakinyama, heyo, kumaleyo, ani hatu wati hapa kuna mseyo. Mpama kaka kaka na marada, tunaparika mebada. Cheki swagazi na mada, kile mmoja na mcheki yuko rada. Mpama kaka kaka na marada, tunaparika mebada. Cheki swagazi na mada, kile mmoja na mcheki yuko rada. Bum 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 bucha, hakuna kulala paka kuna kucha. Bum 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 bucha, ay 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 ay, hey hey hey. Bum 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 bucha, hakuna kulala.